uthando wenkosi azala mwizika ku wathi ungangoma kanjani ngoba anginani imali angithi ngicela uthando wenkosi azala mwizika ku wathi ungangithanda kanjani mina ngoba anginayo ikhavela angithi ngicela uthando kuwe nkosazana ngizicelela kuwe wathi ungangithanda kanjani mina ngoba anginayo iprenoli lona wangikhomela ngalesa sikhathi yako Thank you.